Ngibingelela abalimi nginamukela esiqephini sethu sesine sengede yangoSeptemba okungumandulo ku-2021. Ikhasi lesihlanu nelesithupha osihloko sithi ukunqanda umdondoshiya wobabe okuyi-Giant Panicum Maximum. Ibhalwe ngu-Anushka Gokhu, usosayensi ngemithi yezolimo kwa-SASRI. Ifundeka kanje. Emasimini omoba ogwini oluseningizimu okuyi-South Coast eminyakeni eyedlule kuhlasele utshani obukhula budlondlobali emabhandeni amasimu kanye namaphakathi kwamasimu imbala. Lobu tshani buncintisana nomoba ngamanzi, ilanga nangemisoco kuze kwehle isivuno kanye nobuhle bomoba. Lolu khula luqale lukhule maphakathi kolayini bomoba futhi lukhula lube lude njengawo umoba. Lolukhula luhlonzwe kwatholakala ukuthi lumdondoshiya wobaba. Kungukhula oluphila iminyaka eminingi, lusashoba lube nezimpande ezimfishane ezinabela phansi kuhlume ezinye izithombo njengamadumbe nje. Isiqu salobutshani obuqinile singakhula size sifinyelele kubude obungu 3.5 meters. Ububanzi bungaba u 5 mm kuya ku 10 mm. Uma isiqu sigoba amalunga ethinta phansi emhlabathini, izimpande nezithombo ezinja ziyahluma. Lobutshani bungena ngaphansi kolibofuzo olufanayo nobabe olujwayelekile. Kodwa buthe ukuhluka uma ubuka indlela obukhula nobubukeka ngayo. Buhluke ngobukhulu nokuqina kwezingoqo kanye nanobude. Umdondoshiya wobaba ukwazi ukukhula ufinyelele kuko. Umdondoshiya wobaba uba luhlaza kuze kucishe kuphele ubusika bese ukhiqiza intshakaza kusukela ngomandulo kuSeptemba kuze kube uNdasa kuMashi. Ukhiqiza izinhlavu ezinkulu ezinombala oluhlaza kuya kobuntsomi futhi nezinhlavu zisabalaliswa kakhulu umoya, izinyoni kanye nemishini yasepulazini. Izindlela zokuluphatha ukuze ulunqande lolukhula. Indlela ehlanganiselayo esebenzayo nekwazi ukuqhubekeka yokuphatha ukhula iyona okumele yenziwe le esiyibiza nge-IWM. Le ndlela ihlanganisa izibulala khula kanye nokuba nepulazi elihlanzekile ukuze kuncishiswe ukubhebhetheka kwembewu yokhula. Okokuqala ongakwenza ukunciphisa ukulondolozeka kwembewu emhlabathini. Lokhu ukuphatha ukugwema lolukhula kunzima. Kunconywa ukuthi kususwe umdondoshiya wobaba usemncane ungakaqhumisi imbewu ukuze uvikele ukwanda kwalolukhula. Izitshalo esezikhule kakhulu kumele zimbiwe noma igujwe, kona lokhu kuwumsebenzi onzima futhi othatha isikhathi eside kodwa ngenye yezindlela zokulunqanda. Okwesibili, ukwehlisa imbewu egqunywe umhlabathi. Umjikelezo wokukhiqizwa kwembewu ukhula ungathikanyezwa ngokulalisa amasimu ahlaseleke kakhulu umdondoshiya wobaba. Okwesithathu, ukugcina amasimu ehlanzekile. Imishini, amathuluzi kanye nezimoto zasepulazini kumele zihlanzwe ngaphambi kokuba usetshenziswe kwenye insimu ukuze kugwenywe ukubhebhetheka kwembewu yokhula kwenye insimu kuye kwenye. Mese kuthi okwesine ukufutha izibulala khula. Azikho izibulala khula ezikhiqizelwe ukubulala umdondoshiya wobaba ngqo. Kodwa izibulala khula ezikuhlu olusetshenziswa ukulawula ubabe esilujwayele zingasetshenziswa. Sebenzisa ingqubo yezibulala khula ezingconyiwe ngaso sonke isikhathi futhi ulandele izincomo ezibhalwe kwilebuli. Izibulala khula kuze khula fuze zifuthwe ngesikhathi. Izibulala khula ezisebenza ngezindlela ezingafani fuze zisetshenziswe ngokushintshana ukuze kuncishiswe amathuba okuthi ukhula lungezweli kwizibulala khula. Umlimi angakhohlwa ukuzitholele isiqephu esilandelayo esikhuluma ngoshintsho olulethwe ukufutha izivuthiswe emasimini kaMnumzane u-Omar Ngiyabonga.